Dimunkulebo mhlaba Siyabavumela bomhlaba Nabezindaba esikhohlisa Batasina lutho thina Dimunkulebo mhlaba Siyabavumela bomhlaba Nabezindaba esikhohlisa Batasina lutho
Baba wasezulwini sixolele Nomkhubula nina wekhasithethele Cala ushwele sibhukile Sicale vula naleli ziselomile Alakho yasala nabalana nabasuzo Sicala sixolele sacela wena Umdaliwe wena wavela kuqala Ingwe babala
Sibize Sibize